If I'm with the fat go boy. The boy A can in your convicts and I got the car la jiggy. Black royal. You body gun when you go. Mr. R. Can you body gun when you go?
Dafa melni fuma nara djublu man lepp ben la lepp taxaw ni tek tekaral lepp ben la jema set nu ma ci genné waye lepp ben la ndekeli ma wako xuri ñepp ñu ma wër ma lepp ben la.
Cause it seems like no matter where I go, I'm just trying to hold it down. Ain't a damn thing change, everything moves slow. I'm just trying to hold it down. Looking for an easy way to get your dough. I'm just trying to hold it down. Everybody going through the same struggle just like I know. I'm just trying to hold it down.
Boy, did you bring up a new don't we Senegal yow da nga bëgg ñëw man ma bëgg dem ndax bokku ñu ay raison fi dafa metti dara dara amu fi yow suba tel jàkkaarloog samay waaju te na lu ma leen dara suma say ñoon dem yor jaay montre ci mbedd me ka toog fii dëkk di galeere sama xol teex mëna ma ci dara dafa mel ni fu ma nara jublu man lepp ben la lepp taxaw ni tekk tekkaaral lepp ben la jema set nu ma ci genne waaye lepp ben la ndekeli ma wako xuri ñëpp ñu ma wër ma lepp ben la.
See I'm going on feeling, cause it ain't no reason for me to take up the paper. See all this bullshit that I'm reading. Niggas keep on
sans doute la déroute, sans doute. On simplifie nous les risques, on qualifie les risques crus hardcore, qu'on horrifie. Système gangsta et funky, parole directe, bam bam comme on méfie. T'as ma parole sur la tête, mes gosses et leurs darons. Ton continent africain est une putain de parole.
Les poubelles là.